DJ Basti, real on the mix, you still it.
Ready now the place, ready now the place. 001. Panda now you girl, panda yeah. Panda yeah. Let me see you switch it up and just sugar now you. Sugar now you girl. Sugar now you. Sugar now you girl, roll it down baby. Panda now you, panda yeah. Panda now you girl, panda yeah. Panda yeah. Let me see you switch it up and just sugar now you. Sugar now you girl. Sugar now you. Yeah, sugar now you girl, roll it down my girl. Just panda, soggies, panda, leggies, panda, chappish, panda, rudish, panda, shukish, panda, ivish, panda, malish, panda, umisa,
panda, tiketeza, panda, telesisha, panda, tetemesha, panda, fimesisha. Batman fi call and shout and ball out fi uno. Kingpin a fly the G5 just fi uno. And dem a dedica dem wish dem fi on.
A bad girl inna the place, yeah, fire.
Angelina, the cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand, never. So now me, you could love forever. I'm a cocky, no feeble letter. I'm a Angelina, I'm a Angelina. Oh, me all down. Anytime when I see you for the club or the television, your body. Sure you no say the thing when you carry, fit to kill somebody. You know I feel a vibe, you feel a vibe. So baby, whine about me, yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love. On the low, on the low.
Steady rocking on the midnight train. mwanafunzi ni ujuzi na ujuaji. Oh, it's unbelievable that we make it this far. Undeniable, we see the promise land from afar. And it's so beautiful, no they can't touch the fire.
Give me fever, uh-huh. All the time come down the shiver, uh-huh. Now you be the one, just believe it. La diva, my diva. Oh, you turn Batman to Zina with your sexy body, Carolina. For your love, I go fat like John Cena. Atakama ni kiwa nguvu sina. Kupe kila kitu,
baby.
Mchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby, mavitu. Kupe kila kitu,
baby.
Chana popsiko,
baby.
Tufanye mavito, baby. Vito, baby. Sata kislam na pawani.
Jaja, you put the jaja. 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 Jaja, you put the jaja, baby.
I hope you know say, baby, baby. I hope you know say, be, be, be. I hope you know say, I hope you know say, I hope you know say, this is what say, where you carry for back, they make me the quick, 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 baby, quick, quick, quick. Kan kupake wese, nese, nese, zamenda ni narungu kumredi, kipe, pe, pe, kipe, pe, pe, ooh, la, la, la. Your body fine, now when you whine, you blow my mind.
Ooh, la, la.
I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh la la,
kiss me in the rainbow from the morning till the night.
Ooh la la la, la 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 la.
Kupe kila kitu,
baby.
Mchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
baby.
Mchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu. Baby, Vito, baby,
so take this long up a wine. Jaja, you put the jaja. Jaja,
you take all my soul and body. Anything you want, I'll be your Dangote and Haji. And I can be your violin, play to you all night long. I can be your Aladdin, give you all my wants. Saka matia taka, apen down taka, go down taka, wamogileo. Taka chini taka, e jaja taka, apen beat taka. Okay, you make my heart go.
Pam pam banana pam pam. Shabby, you go wind your waist. Shabby, you go make man crazy. Kashapuna ka cute cute face. Yani uko tutu blessed. Shabby, you go wind your waist. Shabby, you go make man crazy. Kashapuna ka cute cute face.
Oh baby, can I have a dance? Every night and day, say my baby, me I want no. Everywhere is the way, but now you're with me, I want no. Me I don't care what I'm saying, say my baby, me I love you, baby. I say, oh baby, baby, oh baby. Oh yeah. They do when me jam it, them I love it. Anytime I come, they feel it. All my ladies, them I want it. Anytime I come, they want it. The DJs, them I slam it. All the people, them I love it. All my homies, them they feel it. And can I ever dance? Can I ever dance? Can I ever dance? My friends are watching me. Oh baby, can I ever dance? Can I ever dance? They're gonna laugh at me. Baby, can I ever dance?
When you look to your eyes, let me tell you make me dance. You tell me say you know they go. Now I don't realize and I love no device. Some on the rock the floor. Someone is killing me slowly. She want my shit up in her place. Somebody's calling me all day. She want to cover me like lip, yeah. No way. Oh baby, show me that you better than me. Better than me. Oh yeah. And I go show you, say na me there and me. Me there and me. Give it today, this day. Kill them. Be run things, things around we. Hook up in the club, do it big things. Not do it to Maya, make you step up to the beat.
Can I have a dance? Can I have a dance?
Go, 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 go go shawty. Go, 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 go shawty. Yeah, go, hey, go.
Another man food is another man poison.
Go, hey.
Monkey no fine, but you know like I like her.
Go,
oh yeah. Show you one come. My country people.
Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondoni, ambalulu kunja dela, mwanangu gigi simuoni, aje
aina ma
mama
Konde boy,
they call me banner
right now.
Now you they make me sit down, they sing this song.
DJ
Boston, come they make me feel like I do you wrong. Jaga, jaga, if you want time, I go give you more. Jara, jara, today, today, you go give me love. Sawa, sawa, eh, eh. Now see if you walk on my pants, now my dude. Wanna paga, wanna paka, wanna need. When I'm boy, I talk to say. Wanna paga, wanna paka, wanna need. Now see if you walk on my pants, now my dude. Wanna paga, wanna paka, wanna need. Kunde boy, chata kila se. Wanna paga, wanna paka, wanna need.
Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondoni, ambalulu kunja dela, mwanangu gigi simuoni, aje
aina ma
mama
ainuka,
baby shot them
aina ma,
hey hey hey, onyesha ulivofunzwa
aina ma,
go down baby
ainuka,
give it to them baby
aina ma,
hey hey, ruksa kutunza, so sura so shepu, kini kimona tabani. Hivi sinura sepetu, ama ni mwite jina gani? Hey, baby, gaya badikila, mwendo kama katapila.
Mi go ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamuto bakongo kabila. Madongo lunyamila. And she so sweet vanilla. She the best in my mind. Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi Kinondoni. Ambalulu kunjadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje
Ainama
Mama
Ainuka
Baby shot them
Ainama.
Hey hey hey.
Ashika
kuta. Onyesha ulivofunzo
Ainama.
Go down baby
Ainuka.
Give it to them baby
Ainama.
Hey hey.
Ainuka.
Ruksa kutunga.
Oh ya god them. Toto nya upoli. Anathimacho mlegezo golol. Katika game funga tu gol. Atumaliza kimchezo kai gol.
Kirima, kirima.
Anda kirima.
Baby kirima. Kisima, kisima.
Amba kisima.
Naingia kisima. Nizame mpaka chini. Ebo, neni katoto kachafu kama bata. Mina kafanya ndafu na kalata.
Salamu zende kwa wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie simba kacharara. Anataka msambwanda kwa bukujeru. Aje
Ainama
Mama
Ainuka.
Hey baby shot down
Ainama.
Chikitanda naichumia.
Iyo kote.
Kiona kwa juu chini naizamia.
Iyo kote.
Sungura nipe karote marage sijazoea.
Iyo kote.
Na kunja kote na pandisha mori na chichimea. Oh yeah. Baby. Baby.
Ukitoka kuoga nitenge. Ya mwana na hoto. Tinga moka kitenge. Tutoke mtoko, ah, boda kwa boda tuteme, chocho kwa chocho,
banana.
Tena nikichoka ni bebe, mi kwako mtoto aye, rafuzi ya pemba rangi rangi,
pare,
nyule kihindi chambi chambi,
nare,
cheza rafuko na bambi, poko poko.
Madibala na zinyama nikani kondonyo. Nikidungi nimepaka netachoma mboto. Nikidutu nikinyanya na poteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Kando tapo machapo mba keto etoto. Pigwa finger na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lofto na piga koto. Sanpe pana joto.
Panana, minayo bas tunabakana. Hapo nyuma nasidika manapanana. Mana kila day pano naitangaza. Katangaze basi mimi si upandana. Panda, panda, si upandana. Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye we ucheza nga miudai miudai miupenda na penda figa fire yani dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Ringi na niagoro, alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho zako ndogo chongo. Na mimboko mbaka usogo. Dema kiwa tampa na stone proper. Alafa kiwa patwa na kudondosa. Pale downtown ana dondosa. Pale down kudondosa.
Venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako. Venye uicheza nga miudai miudai miupenda
wamlambe.
Nafiga fire yani dangerous. Miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama vena. Seran miudai miudai miupenda na penda.
Wamlambe.
Matembe, niko fete, nimejisete, amejibeba, usimuweke. Niko isko mabiz na manjege wako ona, amejibeba ako fine. Sura nzuri amevai, kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzirai, ukimwaga sikia fine. Kazi safi inadai, watoto wawili tunadai, njoki nduta na wamai. Niko nini uko fine, jangreto walai, uko maji high time. Takukata walai, tumuwabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high, kwa vuva na rai.
Tumuwabeba walai, ngoma mbili zinadai.
Wabebe, skilo, wabebe, waskia. Wabebe, skilo, wabebe, waskia.
Okonko pole nimekuja ghafla.
Sijali.
Ni vile we ukuwa umenibamba.
Ah, Femi One pia kongu we ni mso. Kwanza vilo lituosha kuile vasi ya ligiso eh.
Na kupenda manze we ukuwa mhambo.
Asanti.
Legend, kwangu we ni icon.
Ah, stories za icon, kwanza we kambali. Femi One, mukwa nimekutamani.
Okonko umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho, ni wapi uliniona?
Ah, Femi One,
eh?
We unibamba. Kwa Instagram nikicheki zo mapaja. Ah.
Okonko na kitambi utawezana. Nikikupea utawezana.
Manze Femi One nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana. Nikikupea utawezana.
Manze Femi One nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla. Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumbani na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua. Mimi nataka kukulamba mbaka ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Gapi namba. Sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Haina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi One nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi One nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Napenda machali wako na swaga.
Okay.
Nikicheki fashion yako hapana.
Femi One au machali loko loko. Ni loko tu lakini hawana kaketu.
Nataka kurombo sahadi chini.
Nataka kuyokota uko chini.
Napenda kupakwa nikiwa juu.
Siteti napenda iyo view.
Fungua bonnet.
Okay.
Toa screw. Mbona unanidai na usiniambie uongo.
Na kudai tu umetoka ghetto. Na we ni manzi hardcore. Manzi mathongo.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi One nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla. Femi Uno.
Make you come again.
Do it, yeah.
Keep it hush, hush, hush. Don't tell no one.
Undercover. akwe mtamu aje wezi jikula. Peana, peana, peana. Peana yo kitu.
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu.
Zao zao zige zao zao. Come come nikupe tukinyao nyao. Wow wow kusema kweli ni membao mbao. Pao pao kaa kuna die hao hao. Show kila kila. Na maringo mingi ndiyo sina sina. Na nikijichiki niko miraculous. Na ya macho neza pewa binoculars. Weni old school ka inheritance. Una chocho bado na mashenani guns. Unajua spelling ya anonymous. Unapenda chipo na hunoni ah.
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu.
Kwe mtamu aje wezi jikula. Peana, peana, peana. Peana yo kitu.
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu.
Zao zao zige zao zao. Come come nikupe tukinyao nyao. Wow wow kusema kweli ni membao mbao. Pao pao kaa kuna die hao hao. Aye. Bom bom show kila kila. Na maringo mingi ndiyo sina sina. Na nikijichiki niko miraculous. Na ya macho neza pewa binoculars. Weni old school ka inheritance. Una chocho bado na mashenani guns. Unajua spelling ya anonymous. Unapenda chipo na hunoni ah.
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu.
Dada dada wani maliza. Dada dada wani chizisha. Kichwamba nimemea pembe. Bauru mujitepa tembe. Posta na wakata wembe. Sekete kakue kuete. Kukum na ipepete. Slay queen na mtepe tepe. Wasenge tuwa lenge lenge. Turamba na watu wateke.
Kona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu kutu. Kona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu.
Don't go I'm kujain. Tatezo manamba I'm vutain. Kama ni nyama amwe kain. Unafanya nina baki I'm zibain.
Tonight we are dunda. Asema gyalu ya dunda. I said tonight.
Tonight we are dundain.
Today.
I
said tonight.
DJ Basti. Real on the beat till silly.
Don't go, I'm kujain. That is my number, I'm vutain. Kama ni nyama amwe kain. Unafanya ni nabaki amzibain.
I said tonight we are dunda.
Dundain.
I said magialu ya dunda.
Dundain.
I said tonight.
Tonight we are dundain.
Today.
Dundain.
I said tonight we are dunda.
Dundain.
I said magialu ya dunda.
Dundain.
I said tonight.
Tonight we are dundain.
Oh yeah.
Dundain.
Naganya ma ome dunga.
Dundain.
Tonight we are dunda.
Dundain.
I said tonight we are dunda.
Tonight we are dundain.
Magitha, nimeingia club hivi. Na kuna dema na cup easy. Kwa phone nikana ita cup easy. Kwani mama, what's up bana. Nikamshona itwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter, na ulete bill hapa. Akadai kwa nipika, don't you are you. You can tell my friend who nyima do. Izo ni rumors ma, wachia gazeti. We kwa nikunyua in carpeti. Tonight I'm beba in new khaki bed. This la lays maliza in me bana.
Dunda eh.
I said tonight we are dunda.
Dunda eh.
I said my girl we are dunda.
Dunda eh.
I said tonight.
Tonight we are dunda eh.
Dunda.
moti bana o moti elevate. Ori mi kole abane. I'm bad bella want to suffocate. But the bad doing the jellyfish. All I told be I'm a party with you. Oh, what told be I'm a party with you. What the told be I'm a party with you. Party with you. Yeah, I'm a party with you.
Masai ruka ruka, analinyenyekea chumbani kwenye shuka, linanitetea mzungu kawehuka, rime mkolea Laki makonde, laki chaga
Laki chaga.
Mwingine hadi wenye pombe ndo nalimwaga Mwala wima wima, linatokea Kongo Sinori legwa jima, alimwagia kondo Uno oh 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 oh, nina waokoa makahaba baba Kuna walongoa meno saba baba Nili mtoa hechi baba Yani A, B, E, O
Uno, everybody say Uno
Okay, fucking my baby Emma in the tree top Love so everybody nice, so you know we can't stop I'm the first touch, then you finally
Uno.
Start
Kando kama hautaki
Okay, fucking my baby in the tree top Love so nice, so you know we can't stop From the first touch, girl, you find a weak spot Weekend lover Monday and Tuesday, we can't link up Wednesday and Thursday, we have to work so Friday and my day, nice this fuck Can't wait to cuddle up, so baby, hurry up and come My weekend love, yeah, yeah When we make love all night, all day
Alright, sometimes we kiss, sometimes we fight. But one thing is for sure, we gonna make up tonight. Girl, your loving must be magic, magic. And for you, girl, I'm an addict, addict. So loving you is automatic, addict. And without you, life would be tragic.
Wa Kenya najivunia Uko kijijini pwani likoni Hapa mujini nimezamia Ndoto zile kwa kucheza boli Mara ghafla kwa mziki zikahamia My daddy I'm sorry Ukiwa bingo ninajona frahia Kama tani sinikaanza kuimba Mungu siasumani nikakutana na mega Akanipiga kampani japo kuna walopinga Kwamba sina kipaji yeah. Fitina za ndani ndani mara kimu wanavimba Pendo na nani injeli ya masekula Nikajipa imani ipo siku nitashinda Mana mula ndo mpaji yeah. Now I make
my paper
And I bless my family Ole walo
nicheka
And zinavaga kanda mbili Never
give up
Na umetimia Napenda manuka tokinukia Ukinigusa no nazimia yeah. Yani
ni kama ndege hawanae. Tuogele na tupae kwenye kiota tukakae. Minawe uje ni kubebe washangae, wenye uchungu wakazae. Tukicheza kuche kuchi na hotae. Minawe unagula pia wala unafito, chuchu za kunitoa majicho hata uvaibu nia. Bado uko simple unapendeza. Shepusini, kiuno kitiko, chumani wanipa madiko diko. Kifungua toki, ya nini mafuriko. Meniweza, kuma baby te amo. Te amo. Kuma baby te amo.
Mon amour, é justo aqui de todas as rosas que tem no jardim. No jardim, essa forma você é louca. Me deixa com água na boca. Quando toca, meu body fica no lume. Vamos pra mamá, pra papá, por fazer essa menina. Menina, mais linda do mundo.
Kama mdoli,
I can't breathe.
kunyosha body. Mzuri kama mdoli.
When you move to the left, I go to the right, I go. Turn around, baby, let me know.
Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds so song on the baby.
Do so well.
Give me love, you give me love, yeah.
Do so well.
One time for my baby love.
Thanks God for giving. Sikuwa na umeme wala kepo. Mizi moja t-shirt na yepo. Iti leo na miliki lepo.
Lepo kunde gengi lepo.
Siku zote kisicho kuwa kita kufanya uwe ngangari. Hata mwanga uwezi kumjua. So ishi nao kwa tahadhari. My sister squeeze shepo na nunua. We pambana upate salari. Usisahau pesa maua. So kikosa hata usijali. One love kwa wanangu wakita. Nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta. Unafanya niongeze BD. Three love kwa master na lita. Mlinifanya asira ziziki. Four love
jiangumu nilizopita. Mkanipa na jina mkasema ni itwe.
Yeshi kone boy yeshi.
Na siku hizi wananita tembo.
Yeshi
mauna pigo za kirembo ni
jeshi. Kunde boy jeshi.
Yani wanangu wana nitatembo.
Jeshi.
No.
Hata we ni jeshi.
Yani kama una pigo za kirembo ni jeshi. Walo kwa wanangu wakita. Nye no mnanunua sigi. Ulo kwa wanangu wakista. Unafanya niongeze bibi.
Ninaamini Mungu yupo tena. Naongea naye. Japo sisikii sauti ya nikianguka nitainuka tena. So usishangae waitembo anaaso peke yake. Koja ino unapokiokota ndo kati kutunza. Ili kesho kisije potea. Na unaposota ndo kati kujifunza. Ni wapi ulipokosea. So kama siwezi kujibizana. Ila mwenzenu nimeumbwa na subra eh. Cheki madiri ya navobongana. Kosi nota yangu niribka. Unasiwao nolotumwa kunitukana. Vicho vyao viko kibla eh. Tena squeezy hata simbi sana. Chawa shindane na Ibra. I say one love kwa wanangu wakita. Nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta. Unafanya niongeze BD. Three love kwa master na lita. Mlinifanya asira ziziki. Four love
jiangumu nilizopita. Mkanipa na jina mkasema ni ite.
Ndani vitendo, si maneno maneno. Leo nakupa kitengo, kwa kufika malengo. Umeziba mapengo, kwa upendo upendo. Bwana wana zingo, anzeni vikao vya sendo fie. Mana, mrembo na kujuza. Mama, na shukuru umekuza. Chanda, mapete na kutunza. Anama, moja ote wabuza. Na umesha nizimaye. Na yo love mama yo. Mama ya. Na yo mama yo. Na umesha nizimaye. Na yo love mama yo.
Sayari ngekwita kimondo oh. Na majungu ya kibongo. Na Usiape time ya kutibu wenyongo. No, mana we mrembo na kujuza. Mana na shukuru umekuza. Chanda chema pete na kutunza. Namba uja ote waburuza. Na umesha nizima eh. Na yo 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 love. Na yo 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 love. Na yo 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 love. Your love, your love. Na yo 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 love. Na yo 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 love. Na yo 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 love. Your love, your love.
Ilondoloze uhambe nami nishilana Jerusalema ikayalami Kilo noloze uhambe nami Zunga nishilana dao yami Alikolana buso wami aukolana Ilondoloze Zuhambe nami Dao yami Alikolana Buso wami Aukolana Ilondoloze Zuhambe nami Ilondoloze Alikolana Buso wami Aukolana Kilo noloze Zuhambe nami Dao yami Alikolana Buso wami Aukolana Kilo noloze Zuhambe nami Alema ikayalami Ilo noloze Uhambe nami Zunga nishilana Jerusalema ikayalami Ilo noloze Uhambe nami Zunga nishilana Dao yami, alikolana Buso wami, aukolana Kilo noloze Zuhambe nami
just want to
eat. Kote mbaka kwenye matoko wanavua wiki. Kama wamegombana na ebito. Fanya kama unatutua.
Cheze kama kambale. Leo ni Vani Boy. Yupo na mtoto atandale.
It's the kids, baby.
Amaboko.
Hey, amaboko.
Hey, amagulu.
Hey, amagulu.
Amaboko.
Hey, amaboko.
Hey, amagulu.
Watoto wa vipi wanacheza kote mpaka kwenye matope wanavua wiki kama wamegombana na ebito. Fanya kama unadukua,
twende sasa.
Unanengua,
twende sasa.
Unapika na pakua,
twende sasa.
Chukua,
twende sasa.
Sema bobo bobo,
tunakesha popo.
Leta chupa kwa chupa na moshi tulewe,
tunakesha popo.
Nasema bobo bobo,
tunakesha popo.
Shika pesa tusepe silali mwenyewe,
tunakesha popo.
Anasasa mbua
kalewa,
ana kipeno
kalewa,
ana jicha tua
kalewa.
Ayayayaya
kalewa.
Wewe amaboko,
hey,
ina
amaboko.
Jizo
utile minona kwe osali nolokote otokino kutute na pete kaka bongo. Yo beba pesa ya, yo beba pesa ya.
Cleopatra Mukula.
Otele minona kwe, osali nwelo kote. Na motoki ya chibude, wataka ulewewe.
Yo beba pesa yo, yo beba pesa yo.
Le pacificateur jusqu'au bout, Vital Kameni.
Miyuma no gagat, zoba no gagat. Miyuma no gagat, zoba no gagat.
Excellence ZK, la fondation.